Seluza yini boma yini nisihlumize kanjena ngomhlaba Nina ngiceluza yini boma yini nisihlumize kanjena ngomhlaba Ikhona umuntu ongaye utshela ingane yakhe isibongo sayo Yize ikhule ibe indoda ibe nasibukwayo Ikhona umuntu ongaye utshela ingane yakhe isibongo sayo Yize ikhule ibe indoda ibe nasibukwayo Ikhona umuntu ongaye utshela ingane yakhe isibongo Yize ikhule ibe indoda ibe nasibukwayo Mina ngiceluza yini boma yini nisihlumize
Ikhona umuntu ongaye utshela ingane yakhe isibongo sayo, yize ikhule ibe indoda ibe nasibukwayo. Ikhona umuntu ongaye utshela ingane yakhe isibongo sayo, yize ikhule ibe indoda ibe nasibukwayo.